So them boys must have been the way to bust in some little shit, nigga.
Shoga yangu we mzuri tu ila tatizo jina Mama sita utapendwa tu siku kipata jina We mzuri sana fanya fanya upate jina Señorita utaongwa tu siku kipata jina Kama shepu mepeo adiweza kwa wapendi Suro mepewa tatizo bado ya trendi Sio kila mwenye yela Ukamzania danga Wengine mchana masela Usiku ndo wanga Kabla bado ya wa popular Ni kupe formula Unawauza magari na madalari Watu hatari Sije ukaza nizari lamentari Miguchari Who are you? You're so beautiful If I don't know you I'll gonna make you my baby boo Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo
Shit.
Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo Shoga yangu we mzuri tu ila tatizo jina Mama sita utapendwa tu siku kipata jina We mzuri sana fanya fanya upate jina Señorita utaongwa tu siku kipata jina
Oya oya, oya oya Kodi gang Oya oya, oya oya Waso iso Oya oya Mwanangu keni Kwa kiliza wabongo atajua na mwongo pea Master kibongo kwa uzuri hata kuingia wengi wabaya Mjini nyota na we nyota una Fanya ufanya vishogi yangu upate jina Mbuyu uo mchicha ulikuwa jama Kipenya penya na watu atakuona Toto mzuri wengi wanamwita gama balao Watoto wa mjini wanamwona fyaka bali yao Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo
Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo
Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo
Who are you? You're so beautiful If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo
Good master.